Love is a beautiful thing.
我们这个是
Love it, love it. It's a true boy, it's in a building. The best in our soul. Let's go.
Kila ndege hutua kwenye mti ya upendao. Nyuki huyapenda maua yakiwa yamechanua. Na kile moyoni mwangu kwamba nimepata wangu, shahidi Mungu wangu, ardhi na mbingu. Honey,
mama,
taito aro yangu, sweetie. Honey,
mama,
taito aro yangu, sweetie. Yani utamu kama chipsi, ukishushia na juisi. Mtoto yake pipi, wazushia wantishi. Wanitie polisi, nimefika pasingoki. Mina yule kisiki champingo, uningoi kwa timo. Moyo umesalenda,
ah, umesalenda.
Akina kupenda,
akina kupenda.
Moyo umesalenda,
ah, umesalenda.
Baby, nakupenda.
Lako baby we mkali, unanipa vitu vizuri vya hatari. Mapenzi bwana yana sukari, ila ni matamu kuishinda asali. Nilishavuka mabonde na nikapanda milima, utafuta penzi lilo simama wima. Sikupata mpenzi nikapata makima, yasio na maana. Hey, ona we umentuliza na juliza. Wapi umejifunza, ona we mtundu hivyo. Aha, utamu waza kolipsi, na kuisha ukinikisi. Yani webonge la pisi, saizi yangu menifiti. Utamu waza kolipsi, na kuisha ukinikisi. Yani webonge la pisi, saizi yangu menifiti.
Moyo wangu umesalenda,
ah, umesalenda.
Akina kupenda,
ah, akina kupenda.
Moyo wangu salenda,
ah, umesalenda.
Baby, nakupenda,
ah, kina kupenda.
Basi kwa pozi anaringa, 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 anaringa.